abantu mwekaza nga wanywesa mwenge wangabya wefula ataniko mbuto njagala kati onjagaza ki my dear
Put your